Ushinze kwe dushimu iteka Kukwa duha ibishimu yumusi Tukawa tushimu rububu kwe Turawa kawa moku bihamya Nishimuge mumashli ya chumeshi Turirimbe turimba zumuremi
Tumese kwe
tumusinize yesu Kukwa tujejeje murubu kwe
Yeah.